Bounce on the beat.
Kuna waidhera animaliza na smile yake. Kuna adhiambo animaliza na kashepu kake. Oh Fatuma, oh Fatuma, kana nimaliza na kadera kake. Nanuna tunyege twake. Mwanichanganya vibaya mama, nashindwa kulala. Mwanichanganya kisolomon, hadina baki bongo lala. Na wawaza usiku mchana, mpaka kichwa kinauma. Simna nipenda na mina wapenda, so tufanya vipi mama?
Itabidi muwege ka timetable, from Monday to Sunday, musafishwe.
Itabidi muwege ka timetable, from Monday to Sunday, musafishwe.
Salaman, 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 Salaman.
Umenifanya Salaman.
Salaman, 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 Salaman.
Umenifanya Salaman.
Salaman, 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 Salaman.
Umenifanya
Salaman. Salaman, 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 Salaman.
Umenifanya Salaman.
I make you play with my ginene
Simba.
Kiza ginene
Simba.
Basi wapenzi mwache lizame
Simba.
Mama iko nene, katoto kameoga mama. Napeleka chemba, kakinipa mbona nikatae, walai na gonga.
Fatuma linipakulia yoyo, wacha nijaribu adhiambo.
Itabidi muwege ka timetable, from Monday to Sunday, musafishwe.
Itabidi muwege ka timetable, from Monday to Sunday, musafishwe.
Salaman, 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 Salaman.
Umenifanya Salaman.
Salaman, 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 Salaman.
Umenifanya sala.
Salaman, 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 Salaman.
Umenifanya Salaman.
Salaman, 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 Salaman.
Umenifanya sala.
Itabidi muwege ka timetable, from Monday to Sunday, musafishwe.
Itabidi muwege ka timetable, from Monday to Sunday, musafishwe.
Salaman, 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 Salaman.
Umenifanya Salaman.
Salaman, 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 Salaman.
Umenifanya sala.
Salaman, 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 Salaman.
Umenifanya Salaman.
Salaman, 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 Salaman.
Umenifanya sala.